LGSwagmusic.com.
Israel, Israel, Nikwileni zanja, Nikwileni zanja mbuye, Nikwileni zanja, sindifuna ine kusala ine. Zanja, tigwile nizanja mbuye, tigwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Kusikolita, munalonjeza mbuye, tigwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Tigwile nizanja, Zanja mbuye, tigwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Nitandizeni, nitandizeni mbuye, nitandizeni, sindifuna ine kusala ine. Nitandizeni, nitandizeni Zeni, sindifunai kusala ine. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Nikwile nizanja mbuye, tikwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Nikwile nizanja mbuye, nikwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Kusikolita, munalonjeza mbuye, tikwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Tikwile nizanja, tikwile nizanja mbuye, tikwile nizanja, sindifuna ine kusala ine. Nitandizeni, nitandizeni mbuye, nitandizeni, sindifuna ine kusala ine. Nitandizeni, nitandizeni mbuye, nitandizeni, sindifuna ine kusala ine. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Paka nikafike mbuye, paka nikafike kusikolita munalonjeza. Israel, Israel, Tininga Ivalive, Twin Brother, the South, when I Dom. Thank you so much. Tininga ivalile. Kusa vanga. Medwani nipikise paza uzimu. Pastor Thomas Mwanza. Ziko mwambia kudarise. Pastor Mbewe. Samson Mbewe. Ziko mwambia kudarise. Unilimbikise. Za umurungu. Ziko
LGSWAGMusic.com.